stressful stress. Nikiwana vyangu kuna kuna stress. Sometimes yes, najiona birigeti pesa karatasi. Messi fuga stress, nikiwana vyangu kuna kuna stress. Sometimes yes, najiona birigeti pesa karatasi. Hawapendi kuniona nimekula, hawapendi kuniona ninafula. Wanataka kuniona nazurula, wanaongea mauongo mambulula. Machoni na waona kama ndugu zangu, nikiwapa mgongo ni wabaya wangu. Kumbe kikulacho kinguoni mwangu, wanataka jumba bovu lidondoke kwangu.
Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera. Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera.
Snitch, 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 a snitch, 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 a snitch, 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 a snitch.
Tenda wema, tenda mema, binadamu wana wema. Hata umpecha ufungoni, bado yeye atakusema. Tenda wema, tenda mema, binadamu wana wema. Hata umpecha ufungoni, bado yeye atakusema.
Hawapendi kuniona nimekula, hawapendi kuniona ninafula. Wanataka kuniona nazurula, wanaongea mauongo mambulula.
Machoni na waona kama ndugu zangu, nikiwapa mgongo ni wabaya wangu. Kumbe kikulacho kinguoni mwangu, wanataka jumba bovu lidondoke kwangu.
Snitch sio mwana, 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 snitch sio mwana.
Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera. Bora mchawi kuliko snitch anakera. Unakula naye, unacheka naye, kumbe somsera.
Snitch, 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 a snitch, 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 a snitch, 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 a snitch, 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 snitch.
Your favorite sound, DJ Z.